Tleliniki ya Sasolburg e itshola e le ka lefifing, ho hlokahala ho be le ntho e etsahalang hanghang. Mokgatlo wa Democratic Alliance Metsimaholo o re o tlo ngolla ho Lefapha la tsa Bophelo. Ha o sa thole karabo o e hlokang, o tla ngolla ho MEC hobane Sasolburg Clinic o tlamehile e sebetse ka tsela e tlamehileng e sebetse to its full capacity. Hoseng hwa kajeko Letona la Democratic Alliance le ile la fumana mohala o tswang ho Community Forum Development e mmolelang ho tliniki ha ena motlakase, hore a utlwe ntho enana ko titimela tliniking. Ha a fitla a bua le ba ikarabellang tliniking, ha a qeta ho bua le bona, la thola hore e se le beke tse pedi ho sena motlakase. Honana ho bolela hore bakudi ba kgutlela morao, bo nese ha ba kgone ho sebetsa, meriana ya senyeha, ditjhelete di tlo senyeha. Honana ho bolela hore bonkgono le bontatemolo tlamehile ba kgutlisetswe morao, ene ke batho ba dependang ho meriana ena. Ha qeta ho utlwa senana letona leo la DA, o la tshwara ba district ba sebedisana mmoho le bona hore ba mo thuse hore ba arolla nthwena ba iphumanang ba le ka hare ho yona jwang. Honana ho bolela hore ho setjhaba kaofela ka kakaretso le dule le tseba hore DA e ntse e leka hore e lokise bothata bona be re itholang re le ka hare ho bona. Ka ho tshwe tjenana re re le nne le continue le sign petition ena na e mathang ka tlase, re shebe re tlo lokisa tsa lefapha le tsa bophelo tsa rona jwang Free State mona.